Keys.
Leo tugombane kisa mapenzi, mwenzako siwezi, sije thubutu kalivua pendo, pendo. Oe mwaya, usije ngowa shina nishaota mizizi. Moyo nimekukabithi, mana najua wendo wa malengo, sifate mkumbo. Oe aya, kwenye mapenzi kugombana sawa, kono unanuna mumambiwa sawa. Usije fosi penzi kulinawa, wendo tiba wendo yangu dawa. Punguza wivu utakufa, mana mapenzi so vita, kosa kidogo unasusa. Are you the one in a million girl? A million, ata kwingire sioni. Wendo yangu mboni. Mapenzi mchezo wa utoto, sioni nangangana wekifoni mwako ma baby. Misama kyo barini, ukinitoa majini, utanitia tarini. Natamani tungeishi angani, tusishi duniani, tupuke mitihani. Oh mama, mina kupenda sana. Oh jama, nime misiki nyama. Punguza wivu utakufa, mana mapenzi so vita, kosa kidogo unasusa. Are you the one in a million girls?